butoro bw'okola omulungi
obutoro toro bw'okola
tega ba mamotoka oba mayumba gana gagorofa naye omuntu obwo butonotono bw'okola
undaga mutima wentula
Mutima gw'omwagalwa tebibeera bingi Ekimenya omutima gw'omwagalwa tebiba binene Naye obuntu obwo butonotono bw'okola Bwe buvaako ensigo eri wangula omutima gw'omwagalwa Oba kumumenya obuntu obwo butonotono bw'ogera mpaka mu mutima munda Tutatuka Hey, obuto obutono tono obusumulula omutima Newe kubaku njizenyo obuto obwe kusenzera magumba munda Mutima neguika Obuto obutono tono obokora mkwano
Obutono tono obokora
Obuto obutono tono obokora omunji
Obutono tono obokora
Ulida tekaba mamotoka obama iumba gara Obuntu obwo butonotono nga webale Kulikayo webalo kufumba Akarabo newe kaba katono munange Tokabusa maso Banji bamanyo kusirika na yenga Chibaruma munda obuntu obwo butonotono bwogera Utuka fena jetutatuka Obuntu obwo butonotono bwokora
Obutono
tono bw'okola Obutono tono bw'okola omulungi
Obutono tono bw'okola
Amange tegaba mamotoka Oba mayumba gana gagorofa Naye obuntu obwo obutono tono bw'okola
Undaga mutima wentula
Sana koko kere Kubanga vino sibi ama motoka Ama nene ya gariko wanganya Neta vino sibi ama yumba Ama nene ngambaga korofa Neta obutobo butonotono bwokora Bugenda paka mumutima munda Obutobo butonotono bwogera
Mundaga mutima wentula
Obutobo butonotono bwokora Banange obuto obwo butonotono bw'okola omulungi Ulira tegaba mamotoka oba mayumba gana gagorofa Naye obuto obwo butonotono bw'okola Ulira obuto obwo butonotono bw'okola mukwano
Ngamba
tekaba mamotoka Oba mayumba gara gagorofa Mirabye obuto obwo butonotono bw'okola